Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
A jaɓata tarawere toɓɓoge jannde fandu haala Mamadou Sama Sikou jam ñalli sakiraw heeɗiɓe. Moftiragolle syndicat ji banque ko nande muɗum ley Mali timmi sa yo saabi yoftere mbiyan secrétaire général noɓe Hammadou Ba. Ko ɓuri ñaji sappo en joyo ɓenɗo immotoɓe puɗɗi beta ko immomoɓe bété 1 e bété 2 ardiɓe holti wiide mbiyanno golleji ɗi no jogitino haniri dow leydi ndi fof. E ley yewtere meɗen zoom sur hannde e memanno haala tiɗallaji ɗi jogi mawɓe galle saabi sodugollo baali layya ɗin woni semme kawruji amen hannde kikiɗe altinira sappo juin 2024. Bisimilla sakiraɓe. Horejo syndicat banque ŋaji Hammadou Ba yoppitama mbiyanno yoppitere jafo ɗon yoppitere nde gonɗinde yimɓe le sina bef mbiyanno e saabi muɗum mburtere golle fuɗunde gila ñande alkamsar ƴaɓɓiɗe nde gotti ndeno ardiɓe syndicat ɓe jetti sanne yimɓe le gonɓe liffede nde ɓe dardiɓe ɗum fuɗitinde golle ɗon e ɗon. Keɗɗana ko mi heɓani dofitango Ousmane Yalbouli.
Ley communiqué goto woni ko sina bef Martin Kumpa ɓiɓɓe leydi ndi wiide secrétaire général muɗum yoppitama. Miɗen belti e Martin Don Kumpa wiide gollidiɗo amen secrétaire général sina bef Hammadou Ba yoppitama. Ɗum woni koɓe mbindi ley nde windande. Ngol yoppitingol waɗi balɗe seeɗa caggal ko Papa Sadio Traoré e tiplantimo faydu makko ɗum ko yiya ana yiilo dow bembe annde ɗe. O bullitaɗo saabi wiyede feni nawtirake e pene ley fuɗɗode yontere ƴaɓɓene nde saabu hono waɗi de Hammadou Ba yoppita ɗum kay holitaka ley communiqué ko mi cintinde wiide secrétaire général sina befa uddama kasu caggal ko comité syndical kiɗɗo banque BDM waɗi plenti dow makko. Batte muɗum waɗde syndicat waɗi murtere golle dannugol golle ngol gollidiɓe mabɓe fuu jaɓi tabare ɗum woni ko hoore mabɓe ko kolliti wiide caggal ko boto mawɗo waɗi aswere ƴaɓɓine nde sina bef ɓami dabere jokkingol murtere muɗum golle faɗo secrétaire général muɗum yoppita kañum e yimɓe mabɓe heddiɓe wullitaɓe saabi muɗum. Hollitinde wiide sina befa heɓi faabongoji syndicat ŋaji kewɗi ley o wattu mo darni golle ɗo bamako ɗo e ley kedde leydi meɗen ndi yimɓe hewɓe e hasindinɓe banqueji kolliti metti muɓɓen e nde murtere golle leyɗe balɗe seeɗa keddiniɗe julde layya. Ngol dannugol murtere golle weliɓe yimɓe sanne.
Jamare ɗe wiltanke sanne goɗɗo mbiyan nde ɗo yoppitere wattumo yimɓe yogaɓe jetti sanne kabaru muɗum woɓɓe kayna nder laamɓe laamikoɓe ɓe fiide dabreji yalla hadde hon ɗiɗo tellaji mbawɗi tan ɓeydude mbiyanno tiɗala mo leydi ndi woni muɗum gila duuɓi kewɗi ɓe ɗo bamakoɓe wonko hanni min kadi fastango sita sitɓe.
Kolleji ko tiiɗi yettiken leydi menni ko ɓuri ɗum jooɗa haala waɗama hen no heɓiɗi hunci. Miɗen miila ɗum ana wawi heɓinede jogana noon tawa yettakin nangego o gorko uddere kasuji. Sa wattina ɗum waɗane jamare fuu mata tampere muɗum dabira hani fiyede laamu o jantida e juge leydi Mali ɓe anta golleɗiɓe hani wadde ɓe weldito seeɗan. Homo fuu haajumu an e bankiɗi uddegol kanko Hammadou Ba ɗum waɗi tiɗallaji kewɗi ɗo jamare fede da muɗum homo fuu mati ɗum saabi gollidiraji kewɗe heeɓi tiɗallaje ɗeɗe balɗe yoppego makko handen mi weltama sanne. Miɗe du o ɓe waɗa jooɗa haala ɓe kawra e dane wotere minge yoppitako makko weli kam fa wala seeɗan. Miɗe tewtoto laamumali on du tinno watta haqqille hono ɗi kulleji mi accinagol jamare udda ɗum ni tan sa an wananta saabi wadde tiɗalaji ɗe leydi
ninsiaproblèmelaseamanamako
sakiraw toto hakkillaji mum dukkabar en banga beeɓe amen facebook en ɗum x ɗum twitter kiɗɗo imuji mbiyan bindi ndo brève wiɗofe technicien bété 1 e bété 2 puɗɗi artunere hannde dow tateji leydi ndi fof kamɓe immotoɓe na mbara uñaji sappo e joyi uñaji mbiyanno e temeɗe nayo noga en jotto ndennono holtiri gollira homaninde imuji e ardiɓe ɓe mbiyanno wisi ɗum dabareji piyama yalla golleji ina pewa dow leydi ndi fof bomko ɗo ɗiɗo imuji puɗɗi wattu 8 heures to nokku esika Moussa Agmahaha wonko heɓan en keɗɗan fastango sita sirɓe e Houssaini Cissé.
Le on nokku esika to imagol bette watte ko yata sukaɓe imotoɓe temeɗe joni e capanɗe jettone e jettone wonko waɗigol imal ko noddirte brevet de technicien bété le on nokku le hoorejo centre on Alou Badra Diabaté fuɗɗoɗegol imagol bété tiɗala fof mataka hen
kanɓe wonde ɗum fur puɗɗi ɗum wakkati mbiyaɗo ɗum woni wakkati 8 heures kayboɓe ɓe ana gonno ɗon ɓe puɗɗi gollude tora fuu min jeeye fa joni ko hani waɗeɗe fur waɗama salla e ɗum waɗe fa gasa mangue paɗe ɗum ana wallami policiɓe ana ley duumaji ɗi salla eɓe hayba nokkuji ɗi
ɓe nokku
ne wi kamɓe sukaɓe imotoɓe tawaɓe on nokku ɓe hollitiwi sujet ŋaji ni tiiɗe fe seeɗan ɓe hollitifa hannen wi landi waɗade hannde beeteɗi ɓe jaabi ken no yaafiri.
Min puɗɗiri jandeji jaaroji ndiyam salla aɗa landino ana hani ko janguitoɗa e dursa jandeji ma farancinkore nde waɗama fa gasi kaybawtoɓe ɓe ɗum gala torra min gaɗi ko farancinkore nde dokkaɗe ɗe ana fammini min gaɗi komin mbawi donka miɗon domi jaabeji ɗi
miccitunde wigol imagol betti ana han timde ngenen alkamsaade sapportat lewru juin hitana ujnya didi noga e nay
to minaka to ni mbiyan nokuji sitngaaji kambe egube hewri ni le ngaluna de latige chaadale den no gwenno o wadi madraji yontere jabinde yalla men yewtade dido telaaji di fufu yalla kala be ben ngodbe deplacer anda do ngoni anda do nokudo jiadun den no kawtal ngal latige sababu be men yewta koor o yalla kala faba jingardi na baawi feccede no haniri kadna nako warata ko e do hebanin Mohammed ak Isoftan
nuku jidi deplacer en gonnodi chapantati didi e le hitane 2023 hande yo chapandi nay e jeego ngal do kewal yafinta fi golle service ngaji community golleji naddaku bangal andude alqadara be do deplacer en be humtande hore fucugul mballaji kadana Mahamadou Aladour Maiga horejo gollede development social minaka
46 cpdi
nuku je debe e jeegon wonle commune minaka do to yibe jippina donati tedala modo sanne jum amen me mata balde ko ken no kuje men wonde fili dabireji yalla be yimbe an haba hinne kuma tewta yalla be yimbe egbe no kujum en welto e golledi mi wadi
sois satisfait de notre travail
chagaller goto tutondal haklaji ardi be sitngaji di jabi jati wide an hani weltere humtene hore yalla landinde no haniri fabaji di deurma socialité wide gullo jewta gul hawrindinde déplacer mbé bangal jeyda be cercle kedan samba trori kago ardi service de deurma social minaka
on va aller par cercle
me jaran cercle e cercle yalla golle hunjina hore sumi wi cercle e cercle dum hollita wi yimbe yogabe e gan yoppan nukum en ya nukku goddo cercle ngaji ne fu e damudun modan gollal ko halfina sabi watti fusa hebi faab tobe amen mi holli tambe jaajama ko han hinnede be peccha kulli hakkune be yimbe
on va vers cette commission la
gullo jewta gullo latu sababu e wi kumni be ko mudum be hinnade faaba deplacer be no haniri dum don no holta wiide timmi kabaru tidalla nokku deplacer be den no wattu jurno hinnade golle goddo Mohammed ag isafitan hewna dum su jotta woni gilam minaka
fa handeli kabaru di men jabule en malli berna an hani memondirre e bariya Madagascar nyande 30 sapugo ujwe bento Afrique du Sud den no ngal do kawtal yu bangal ben pide no berre elmatoire mondial 2026 et tous jadon stadium zones bu pide de warte den no mi tan wiide kawtal ngal na sarta non altnere e jagoble benano yude bamako nyande aswara jetti juin ka non ritelaji bangal mito latke sababu be ka bay diwoji mabbe bay lawul ka non hultan wiide den no leddi fedde leddi malindi bomi hebi lawul altner handi
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere meɗen vérifiant hannde ana yowi dow kabaru mbiyen heɓugol pétron to leydi Niger yala ne ɓeydoro faamu keɗɗana ko farma kujo heɓani ɗo fasta ngo mbiyen Ousmane Niali Boule
le vidéo yahoy e minti goto yeɗama ɗo beeme ande hono misali YouTube Facebook kay hello TikTok le o vidéo a yi an jamar ko hemmudun ana hebna kakimu en e janko ilta dow leydi yoga ana jogi bidongaji yoga ana jogi bargoji e manaji ɓene ñeɗa ɗum o jama ana janta e ɗengal leydi mu en le leydi Niger ɓene wiya wi pétrole yi ama leydi Niger ɗum ko kaltele o vidéo yoga ɗo hollitede beema ande wilede AES ana jogi jawdi sanne ɗoyo misali muɗum ko mata leydi Niger saabu pétrole yi ama le on nokku ɓeɗe wiya jamaren wi ɗoyo dokkal Allah ga watta ƴile muɗum ceggal lugangoji amen kulleji kewɗi holliti wi ɗum wona woni ko gomɗini sanne saabi go muɗum pétrole so ana itte a tan yo jemɓaleje ñaltata ɗune moddi du seeɗan ga o janku yaala o vidéo nanna e pétrole ɗiɗi ɓeli muɗum kabar fo hollitaka to laamu leydi Niger wi pétrole matama e leydi meɓɓe toon
an jarama mbiyan sita sidiɓe
fanɗo waɓa haala julle tawa inde ñowdiri ko layate watti joni jomiraɓe galleji ko heewi anle sugullaji Moussa yo goto e joom galle o heɓe bowɗe tohon sodde layaru makko sugan fo sugaɓe makko wiyamo eyi babba minen wawi aminodirene papi on babba muɗum wadde ñowdiri mawni haɓɓiddemal galle meɓɓe inniraɓe cukal on koy jaabo enen do ñowdiri meɗen wara nata ñowdiri mawni kikiɗe nde babbere ɗo wirfitikin goodi meɓɓe taji saabi o wadde fe hunde jungo makko le on watti goto sugaɓe an hiddi ana lamdoma kasine babba fa hande ñowdiri ndir meden soda kana no natin sabe gorko mawdo immi yebamo nyamaane sawdi nyawdir yahani libbi sappo waddi le galle den ngadu e tawede fu ndi nyawdir wele suka ben sanne honana musa no adama jojo jon galle wondel otti dala goto nga kanko haaje makko fu wala ko jamaara halta on hono fu bawde makko wawata o watta dum nyawden pamarel ni libbi jeddo suudi kanko gendi ko ka cugal makko dido fu bilama mo sanne ana biama yewa nyawdiji ni gonda makko suudi o jaabibe hayde fu wala hala galle janana anton tan ceggan julle nyalade kewdan heddi kasin le gural bani adama miccitunde on wi dina alslamaku ana yamira neddo layo nyawdiri yahani lebbi jeegon ma do mudun
on pam wi dum don ayuuna do yator meden zoom sir kabaru den bali tidara jogi jumube galle sagabe dokkatene ko jondi mi tan tan ben bawi sar futtar bangal viamu 37321 mo jodo viamu den bangal ben no jodo play store dum yo yelon keba ben sijo ben kabaru sijo tamani do ser yator meden magazine yetre meden magazine en yowi do men bittobe den do lamu kay no region arrondir mali den do no ko imbele bittobe nakewi sanne den no kudun goddo guddo frontiere leedi senegal kiloji 95 kiloji temedere ben wulli ngalure bamako den no do no ko na jogi bittobe hebe hono bimiri kanko daniel wudarago yewi tour yalen bedor famudo kabaru bittobe gonbe tondo do ben nelal fondation irondel le sahel ngil nono si jotamani mali si jokalangu niger si jo yafa kedana ko festango min usman ben mi sita sidibe en kirijam watu mu jabbike damgal centre o yikali sukabe min nani do fu fo famdude tukalel pamudirbe bitobe jabeli digine na wundi fujude e le juude abam sarabe be nodiri salif e maryam sabi ndenagu mabbe be do fu fo mbasi jabbar yade le do tubakube bangal lawidi jamiraka bindi bama ude murtani fadima bismede le nuku bitobe tukaytun wonande uim fadde moninde bitobe salif e maryam e kanye sukamabe wona tan gon le nuko no hultiri samson kuni horajo biro am kay
chaque jour nous avons
nyende fur famdi fu yimbe sappo nogay na debbe sappo dibbete ude mauritani so yimbe gombe ciagal yewama yiyama ana mbawi wartude ndarete be ngarte njoppete le nuko amin goto gondo do o nuko yimbe gombe ciagal ngarobe no be dokkete do be mbala nyamdu kanyo kulle cenirtede salla be mbawa jodade do
bis insali
sarabe salif nangundi e yimbel dido jabe burkina e kanyo dun ginokobe yubangal landule de ngadi uim kay le mali donobe jangine yalla da golle mo kinoto wattu rutugol mabbe le de be je no beedi wide samson kone
on prenant contact directement avec leur
midon kalda e nokuji mabbe gondi do salabe kollita min do be iwata so dum wadama be neldam min dereji kolloji e be mbawi bettade na talki mabbe kolloji e be mbawi dawde salabe mbawa yaade ton jonka yimbe gombe ciagal be ana hani wartude do iwata nen ka golleji ngadeteedi salla e be mbawal joodade do puddete de be yotti leeleedi mabbe o yiyam gondo leeleedi mabbe ndi bamtoto golle de salla na fudda golleji ngadeteedi salla e be mbawa joodade do
no wara duu yogaji hande on nuku on hersana yimbe njolo wakkar juno warasan nogo yo tebirke on don nuku to leedi mali o yemna jogi dun nuku mbitobe le lamuji tumbutu moti e gawo